Shikashika itakuwaje, na dem ameiva itakuwaje, ikidai izo namba itakuwaje, na mafansu wakibambika itakuwaje, bashi meshika itakuwaje, na dem ameiva itakuwaje, ikidai izo namba itakuwaje, na mafansu wakibambika itakuwaje. Niko chavaria shomu na dia information, mafansu ni kata kiareno like jam session, mabibi wa kisasa bado sije wa mention, chomu zikatia tuko na mission. Boy, I'm a G-Ray Vibes Cartel. Uki cheki kichwa tulika mkate. Akishika mic my fans wanatema mate. Niko na dem super kuliko Chantel. Ati
minim real, rap minim stick. Mio stepla, lazima nita wapin. Niko na crown, simit, minyo king. Why beat him pen killer? Minim real, rap minim stick. Mio stepla, lazima nita wapin. Niko na crown, simit, minyo king. Why beat him pen killer? Na line siko so dati. Jeno ndio jina mgini mind siko so dati. Nikuwe mabeshe kata lakini wengi ni mamanzi. Kwa rap minyo fama, mademu itadoka. Kwa gafu mina jizis, mademu mina wakiz. Kwa kupa mina wakiz, maeta mina wakiz. Hata mweze penikila bado mina wakiz. Bado mina wakiz, bado mina wakiz.
We're taking over every time we step in at the floor. We run them on, we leave them on more. Korada, we done data. Naziki shika, zina tupamba. We talking over every time we step in at the floor. We run them on, we leave them on more. Korada, we done data. Naziki shika, zina tupamba.
Back is for take it off from me head to me to. Kialu so nice and I love the way you should take it. So to be motion, while I go go. Hit after hit after hit. We are mad at them. Full of feelings. That is sasa, we are better than. We shatter than. Them know we are hotter than.
Bashikishika itakuwaje, na dem ameiva itakuwaje, ikidai izo namba itakuwaje, na mafansu wakibambika itakuwaje, bashimeshika itakuwaje, na dem ameiva itakuwaje, ikidai izo namba itakuwaje, na mafansu wakibambika itakuwaje.
Minim real, rap minim stick, mido stepla, lazima nitawapin, niko na crown, simin, minyo king, why beat him pen killer, nai kill. Minim real, kwa rap, minim sick. Minyo step la, lazima nitawapin. Niko na crown, simin, minyo king. Why beat him pen killer, nai kill.
We taking over every time we step in at the floor. We run them on, we leave them on more. Tuko rada, we done dada. Naziki shika, zina tupapa. We taking over every time we step in at the floor. We run them on, we leave them on more. Tuko rada, we done dada. Naziki shika, zina tupapa.